mtafutie mwenzie, hili ukimposti akimuona aumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai wai wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wao wana furahi furahi furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha.
Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Hata ukiniluga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi aya na gafundi, aya mapenzi yalikwepo toka enzi. Acha nilewe, acha nipumbe, stress za nini mbendi nijiweke. Acha nile, acha nipombeke, stress za nini pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai wai wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wao wana furahi furahi furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani anishingapi yali nitumizane roho. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani anishingapi yali nitumizane roho.
Come mix Lizer.